atandika n'ensonga za byabulamu ekirwadde kino ekya Ebola ekitutuusizza okulabika nti munnangi n'ebikujjuko by'abajulizi bibeera scientific bwongeredde olunaku olwaleero ng'abantu abalala mukaaga be bazuuliddwamu obulwadde buno bwa Ebola era nga kakati omuwendo guli nnye okutuuka ku bantu 15 baabalwadde abali ku bitanda bali 12 bokka era ng'ababiri munnange baakasiibulwa oluvannyuma lw'okuwona ate omu yekka ye yaakafa era yali aveeyo konga eyo wabula ba abantu abateeberezebwa okubeera ne Ebola naye nga bali mu kalantiini baateereddwa mu kwawuzibwa oba bayawuliddwa bali lukaaga bali lukaaga
nkaaga mu munaana balondoolwa kwe kubekebejja bayinza oba tomanya nga balina Ebola baliko n'abalwadde be Ebola
bagenda mu maaso n'okubalondoola ennaku 21 zimala okukola ki zimale okugwako balaba ate ekiddako erudda eyo kale n'embeera bwetyo bwegenda maaso n'okulabika nti etambula twongere okulabika nti tukola ki
twongere
okulabika nti twekuuma ate munnange obulwadde buno buleme kulabika nti ate bwongera okubanga butulumbagana
wala naffe wano kasanitayiza tukalina
bwekiri
teekateeka okulaba nga naffe kubanga ekirwadde tekisosola naffe tulina okwekuuma kale namwe bannayuganda eyo tubasaba mugirenga mwekuuma munnange atasa obulamu tassa mukono